Long and loud.
It's new album.
Yeah, nikiona na nao, na kaa nao, na kula nao, na cheka nao, bila kujua kuwa mini mbaya wao kwenye sala zao. Kalaga bao, anasema dunia gunia, salam zao. Mitai na nilinda, sina bodyguard. Stop ya ni ninja, check it dress code. Black sito pinga vite blackboard. Na njia na yoipinda inaitwa rough road. Chagui wala, sibagui so rafiki so adui wala. Tanisika kwa ni nani simjui wala. Sikagui gwara tano chui tano swala. I and I, ready to die. Blata or promo, live or die. Nikiwa booth na tema truth. Line as he shoots, lete uzushi nta kushoot. Uvisho suit na maboot mautut. Ulale kwenye jeneza takama una bullet.
Maniga wana snichu, snichu. Mungu mwamuzi na kifu. Hatutaki kesi, wanatupa kesi. Zao kesi, tunamada kesi. Hatutaki kesi, wanatupa kesi. Zao kesi, tunamada kesi.
Najua dunia sio fair. Maisha sio fair. Mziki sio fair, ila mimi siko pair. Yanini ya mawazo nko na pusha na bebea. Kwa nini matangazo kutoa kucha kwa ombea. Chat on air, gas or gear. Au bus ngojea, au ras or tear. Imekua truth tena sio simulizi. Na mana niko booth na machizi. Let's get busy. Tumeunga crew kama young money, cash money. Na mindo Lil Weezy. Wenyani upendi rap yako ndizi. Wambia nyumbani mbwawa na wapenda mlandizi. Wambia na machizi mindo mchizi kichizi. Harakati kama hizi siku tupi ndepo busy. Lights off, feel the music. Show love baba, feel the flow. Bye bye haters. Bye wazushi, sina rafiki, rafiki ni do. Napenda muziki, nacheza muziki. Show love shabiki na itoke kwa roo. Baba yangu muziki, mama yangu muziki. Kalichi kiti utauliwa na flow.
Maniga wana snichu, snichu. Mungu mwamuzi na kifu. Hatutaki kesi, wanatupa kesi. Zao kesi, tunamada kesi. Hatutaki kesi, wanatupa kesi. Zao kesi, tunamada kesi.
Kikibaki changama uwasiridhiki, yeah. Wanani andama ilasishi.
Ila baba ana bless, anatetea. Na wauni mbaka west, tunabembea.
Weza min baba godi,
anatetea.
Na ukitema mgodi,
tunabembea.